Soma aka university wafuna degree no mchara nofuna sina tabu era tontankana ntibambi kongu butonda watawera awala bakulu zokubetena banka myobukusa bewa mwabasatira mali akatongole mekalata nekula eduke tene wakalanga baduka shintu ekyo kyanuma tebalina mpisa awo sonya atene bamugeyengula tukole bwetuti amazima kagano yagala mwenjoko wewa mwefuko muko sichebaka nokulya siria ebyenkola byonna bidobonkamu nababwenkwesiga omuŋambire mwanyoko kwesimya fumbire nsemere nsemere omuŋambire okemufu okufa nyamba okotumbi nasa
Peace out.
mudde wange bwati mu mulyango anize munnange embaga yagwa ndanyagala nye tulina bafumbo amterekere ebyange.